DJ Perez in the mix. DJ Perez. DJPEREZ254, the international boy, DJ Perez.
Hey, 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 hey.
DJ Perez in the mix.
Anywhere that you go to, running, running, running to you.
The International Boy, DJ Perez.
When I'm looking for trouble, it's cause I know that I got you. When you confess everybody, oh, and it's because of your comfort. I don't need time that I'm out of control. You never, never let go. See all the prices you'll be pricing, and I'll be right there with you. I may be small, but I'm mighty, and I will run up for you. And anybody where you stop me, yeah, don't be you pulling at me. And if I ever you say me, I'll be running to you.
Running, 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 running.
Shinda wote utani wacha tani sote sitakulinganisha na yeyote yote.
Oh baby you beautiful, one in a million,
wonderful.
You jump like a lion,
I can't do without you.
You come ready for my juju.
Wonderum ni kuteke nyensi ya tu peke jen
na maragui
makule mateke.
Wonderum ni kuteke nyensi ya tu peke jen
na maragui
makule mateke.
Asa jodi kupe udilo, udilo, udilo. Mapenzi ya geto indio udilo, udilo, udilo.
DJ Perez on the ones and twos.
Nakuni umizaga wala mi yes is me. Wani pende ni dekeze maji. No mana chitiki dogo ni kupelana, ni kupelana. Oh my, oh now kini kusa na feel shy. Wautam na mizoka ya mapenzi haya. Oh now, yeah, 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 yeah. Oh my, tena usijaribu menja day.
Kuchagua mdomo kasema na kupenda.
Call me DJ Perez.
Mwambie umepona alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Ni zawadi ilopewa, machoni pepese wapi, mikipofu kwako Chuchumia kangaru Kisima tuitanga Weubani fukizia pambetu Ukizungushia shanga Inashuka inapanda chini juu Nishatafuna karanga Asa chumba ndo kiwanda watoto tu Yeah, yeah Number one You're my number one
Na ubaya demo wako vile mahanjam na misi na ubaya koseo ni te handsome uskizo ni hekaya Felicia na Lisa even though mini liwa acquire
DJ Perez on the ones and twos
Ndovu ni cool Tabidi wani juu Basi weka mkono juu Hey, vile na bambam police wana ubaya Demo wako vile mahanjam na misi na ubaya Koseo ni te handsome, uskizo ni hekaya Felicia na Lisa, even though mini liwa acquire Tulikuwa na Pamela shule moja ndani ya choir Squeezy vile na meza mara moja utagwaya Na naringia sana flat tummy hana tire Hakuna kila kitu kitu hana gani haya Mtoto wangu kitu wa KU mtakata Hakuna gama somo KU mekata Unapeleka mtoi first year introduction Bada ya wiki mbili ya shaju wa reproduction Ndovu ni cool Tabidi wani juu Basi weka mkono juu Yes you Ndovu ni cool Tabidi wani juu Basi weka mkono juu Yes you
Yeah, na pull up nangali ya kalangui nkana fanyanga safcom Liku kasiku lakini kombato ni custom Venga nalia, mi upenda vile una love njons Baju sitaki kolona girl, please put your mask on Nekwende tepe melo meza katembe Anapenda lollipop, analamba kapele mende Lazima kwe mukamba, jini apili ni mwende Minasikia mademu akamba, wanapenda make Kamekari bam bam, kana kaka mama raya Nakashotu nenda London, but kumbe ni odhaya Ndakusaji kupenda tam tam na jini ya kwanza Brian Dema naka screen ya Samsung, so vidole score required Uficho make you I must do pata PhD Tupatana now kilimani kama CUST Social media no social studies So nowadays if you talk with the githa we mambie mkafanye GHC Wala wame soma ndio sampuli ya homology Ata reproduction piercing topic wa biology Wala kuna chemistry Pamela can just follow me Mwile ndofu kukwa noma sana nyaka buogoji Sina marafiki stack in bogey ni screw Muna taka mblande kiasi ndio muni su Hii city ya usherati tabia mbovu ni true Big up to CRISPR washaju And over the cool OG
I keep a lie on shaking too Pacific I'm gonna do Yes you
Don't
go.
karibu Kanairo, karibu Kenya. Kujani kushova koza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni ambua. Na nikali, niko shura. Ukiwa kijani usiki umeboeka. Ukiona memes unaanza kucheka. Yo ni Kenya. Bati yako mbaya ukichoma picha. Utapewa hashtag apo Twitter. Uta trend. Customer Kenya ndusema asanti. Nani yeye amelipa naseme asanti badala ya muuzaji. Karibu Kenya. Tuna tabia zetu tu, tu, tu. Karibu Kenya. Si Masai Mara tu, tu, tu. Tuna madem peng peng. Mamorio mabazeng. Lugha ya taifa ni sheng sheng. Karibu Kenya. Tuna madem peng peng. Mamorio mabazeng. Lugha ya taifa ni sheng sheng. Kanairo. Tabia ya wa Kenya ya kutuma mail. Ulituma mail. Kuda nilituma. Kwani hukuiona? Hiyo ni uongo. Customer Kenya kisema nitarudi. Kila Mkenya anajua huyo arudi. Mkenya kenda choo naone kuna mtu. Bado atabisha naulize kuna mtu. Masana Mkenya lazima tachelewa sana. Lakini sherehe tunafika mapema. Tena sana. Na tunateto umetuweka Karibu Kenya. Tuna tabia zetu tu, tu, tu. Karibu Kenya. Si Masai Mara tu, tu, tu. Tuna madem peng peng. Mamorio mabazeng. Lugha ya taifa ni sheng sheng. Karibu Kenya. Tuna madem peng peng. Mamorio mabazeng. Lugha ya taifa ni sheng sheng. Kanairo.
Kama ndege angani, samaki majini. Nami Mungu kanipa pa kukaa kando yako. Nina furaha na amani, mapenzi ya dhati. Naye nipa sijawahi ona ndani juu kifo cha mende chali. Party to party, Monday to Monday. Ndani tu, party to party, Monday to Monday. Oh baby, to me like it's my birthday. I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
The International Boy, DJ Perez. DJ Perez in the mix.
Vicky Bundes.
Hilewa wewe, wewe, wewe wangu wameo. Ulivonjaza jipumoni, hakika wengi nesioni. Hilewa wewe, wewe, wewe wangu wameoni. Ulivonjaza jipumoni, hakika wengi nesioni. Weza wagi.
touch it. Pass me the touch it. Pretty girl, come wine pon the cocky. 10 toes, one girl, make it touch it. Shut up and bend over. Aye. Let your back do the talking over. So back up and bend over. Let your back do the talking over. Say, I want to drop my life. I want to be happy. I want to dance and party. Feel the rhythm of my body.
Mitindo kama rosi hatinto shavuni hizo kimpos azijaniacha salama mama uliva simpo aujapaka tamaskara
sinasema kivesi anata pimpo ndefu yake shingo kino kama city ya Lincoln macho yake kama ya chingo
cause you're beautiful mama.
In the mix.
Come at, ya leo kitoko, malika nipanyama kwa kisambu chatoko. Kumesha tato, na minaleta nyundo ni mkabe kwa kato. Nasema kamatu, paka chini kamatu, paka chini kamatu, paka chini kamatu.
Kama gari le vum 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 vum, mtoto mkali mchum chum chum chum, kiwangangali le ngum ngum ngum, nenda kamchinje mbali kwa rum rum. Sa tunde kamata kama nesakata nyuma kwa bamba taile kinoma. Tege tatapata fanya unaifatata zambu sikakata amego. Kati kati
chini chini
kamata
kasi kasi speedy meshirini
kamata
kama na menya nizi
kamata
polisi na shika mwizi
kamata
mama ya leo kiboko malika nipa nyama kwa kisambu cha popo umeshatoto na mina leta nyundo ni mtonge kokoto nasema kamata 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 paka chini kamata 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 paka chini kamata kamata kamata
The international boy, DJ Perez.
People with a shayo, those people they are now. People with a shayo, those people they are now. They no call me Teleo, but then they can call me now. Now empty Teleo, now I make man they feel somehow. Call it my house, say I be one cash, say make a put it 10,000. Everybody come cash out. Dirty over. Put up for my hazard. Begin to find another. Waka waka no rest you. Waiting man go do. Money go there for madam to cook up on no. Waiting man go do. Your piggy self he got so school. Waiting man go do. When money come he go yeah. In a magic, call me just man, abracadabra, oh. Waka, waka, no rest, yo. Waiting man go do. Money go there for madam to cook up, but no. Waiting man go do. Your pig is heavy, guys, oh, school. Waiting man go do. When money come, he go, yeah. Waiting man go do.
Sai adi mangware kina kemboi wamefika na walales hakuna gravity kwa mongo ni mabale najisikia kuna kakitu kwa wallet mtaani litoka hadi kiwa manches sikupitia kibandaski kwa madhe sai katumbo kamejaa kuna gases juu ya kunyanya jack sipendangi glasses
nakani sato ndakwa na ganje ni nani hata taka makali tayari Udasa ini kwa machi, na imagine Manena niko kazi, many big big boys Yezi kusa toy, missy role model ni avoid Na mbona buda nikilewa Ni waribu ganji nikisema pewa Ati Monday ni kazi Tuesday ni tattoo Monday Wednesday si jale Thursday na ngoja Friday Friday, oh la 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 Oh la 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 la
Chiyo mio
Oh la 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 la
Oh la 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 chio mio bala ma weekendi musiri na maarif kadhana ma painting magala wana sanif shesha meditating na tambla ya kimratish kuba kurumisha mboko kama generator kwendo kwa kosa kwa najileta leta bono funga long shoka mikela teta elevita kijana kadogo kakwena diseta weta leta
juni weekendi leo tunambleki hatuzi kosa form buda kuna plan B tupitie peti tunyonye irori Leo pilo si manyoya kuna pongi Ni personality kadhe si matembe Jumangoko wana die tu wakiembe Lesi kuni fakse ina uzembe Niko farmer stress na sucha bujembe
DJ Perez in the mix
akakatem kazuri joka kofero kishamsham kinyam kitamtam shuka na ngeo sezi menda takapedo demi kafupi kanapenda magendo ngoma ni kali uliza makurutu gangang imebakisha ngwe kelele na nderemo shamra shamra kelele na nderemo shamra shamra kelele na nderemo kishamsham kinyam kitam shamra sham kishamsham kelele na nderemo kishamsham kinyam kitam shamra sham kishamsham kelele na nderemo
shereni meja tumekujadi na tamba tulibeba meja yule alifanya bablas buzi ndo rende tunarogadi wakamba ole kitanda ole ole kandanda tingisha kichwa na kisha kama kedandruff kingfisher na picha shanza piga lap snap snap sana deku jiponyo
akakatem kazuri joka kofero kishamsham kinyam kitamtam shuka na ngeo sezi menda takapedo demi kafupi kanapenda magendo ngoma ni kali uliza makurutu gangang imebakisha ngwe kelele na nderemo shamra shamra kelele na nderemo shamra shamra kelele na nderemo kishamsham kinyam kitam shamra sham kishamsham kelele na nderemo kishamsham kinyam kitam shamra sham kishamsham kelele na nderemo
ni aje msupa
ni aje
niko na talent
kagani
neza fungwa bra na mkono mota unataka kuona
siwezi mai
okay keti chini geuka hivi wacha nchezeka mimi na ulimi usitowenda kuchapa na hiyo mini chali yako kwa simu kelele chali yako ni stress yeye ni msenge mpige block tupige sherehe usilie mami sikiza magenge ndakutoa stress na nikupunguzie nyeke
kazuri joka kofero kishamsham kinyam kitamtam shuka na ngeo sezi menda takapedo demi kafupi kanapenda magendo ngoma ni kali uliza makurutu gangang imebakisha ngwe kelele na nderemo shamra shamra kelele na nderemo shamra shamra kelele na nderemo
Say
DJ Perez.
Say my name, baby.
DJ Perez.
Say my name, baby.
Buzz it open for a gift. I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. I took that girl on a trip. Cause we was arguing. Ever since we stopped touching, we're not in touch. I know money can't buy, buy, buy your love. I guess I didn't try, try hard enough. But we could work this like a 9 to 5. Mama told me stop, play, play all the games. Steady throwing dollars, expect to change. But every war ends the same. Can we just make up? Not what? With a check, now I'm paying for it. You wanted nothing, nothing but love. I can't lie, I'm a mess. I'm too jealous, yes. It's so hard to trust you when I don't trust myself. I know money can't buy, buy, buy your love. I guess I didn't try, try hard enough. But we could work this like a 9 to 5. Told me stop, pay, pay all the games. Steady throwing dollars, expect and change. But every war ends the same. Can we just make up?
In the mix.
Once upon a time and I heard that I was ugly. Came from a bitch who don't wanna call me. Said my face bomb, tight racks, pickle shack. Hey, jury on my flashlight. I've been listening last night. Hit him with that good, good. Make a n- act right. No boys don't deserve no p-
I know that's right.
Big bass and not the belly band. Take a man, Balenciaga party back and all these b- fuck. It's big bass and not the belly band. Take a man, rapping back and party back and all you b- fuck. If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck. If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck. Make your body hot, I can make your body rock. Said it when you chance inside they probably not.
kueleza tena nikizidisha ananambia kueleza nikitaka kusitisha ananambia ongeza japo imethibitishwa ila itampoteza ikipanda ni bala ikishuka na hatari asijepata madhara Akitaka nampa aisukari
nampatia
sugar sukari
nampatia
sukari
nampatia
sugar sukari
nampatia
sukari
nampatia
sugar sukari
nampatia
sukari
nampatia
sugar sukari
nampatia
The International Boy DJ Perez
Kilianja, juu nja sifanyi ajisi Na mjazi aja, juu jana vitanga wisi baba chanja Chukua vyote chukua, vitafune ganja ganja Chakua maya chakua, ujibusti na karanga Tuliza na kitumbua ila, jihadhari na majanga we Usige ukaugu wa mana Ikipata ni bala Ikishuka na hatari Asijepata madhara Aga iko sana hali Lata yake msala Shira ya kizanzibari Na misi mjimi wala Akitaka na mpa Aisukari
Nampatia
Sugar sukari
Nampatia
Sukari
Nampatia
Sugar sukari
Nampatia
Acha niseme Dozi meningia Baby jeteme Hapu hapo shikilia Mwaego ndo penye Oja subiria Baby niheme Terevo moyo wangu usipeleke puta Taratibu mwezangu penzi njia yenye matuta
Tuta
Amepinga kimepinga Benzi ya mwezi
futa
Na kule kwa raha zangu Nyama mpaka
fupa
Kisura cha upore kama mama yangu
Ta-la-la
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu
Ta-la-la
Ubetuli soso mone chuzi kwa matandu
Ta-la-la
Nile mungo kwa kidole mambo chambu chambu Baby you make me
You make me fall in love
And I go tell my mama
You make me fall in love
DJ Perez
Boleti ya ex Mwazako nipo salama Salama Mambo ya mastresi Nisha sahau izo zama Akusizeki Nadekezo tazani mwana Tena mchoyo akiombeki Pendo sola kugawana Gawana Benzi sila kudoko
Doko
Na kula kwa kunyofoa,
nyofo
Kama embe nalipopoa, popo Uku tunajifotoa,
foto
Kisura cha upore kama mama yangu
Ta-la-la
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu
Ta-la-la
Ubetuli soso mone chuzi kwa matandu
Ta-la-la
Nile bungo kwa kidole mambo chambu chambu
Baby you make me You make me fall in love And I go tell my mama
DJ Perez in the mix.
Darius. Siski. Darius. Siski. Darius. Siski. Niliambiwa ni muache Siski. Kamote. Kamote.
ni siti kamote. Mbele ya watu ni mpole, very calm, lakini looks are deceiving. Usake kumuona kame jam. Dodge, dodge, dodge sahani. Dodge, hepa, dodge vikombe. Dodge, mboch, ita masoja. Painting anataka kuniua. Aki babe utaniua.
Sitali.
Babe supunguze kisirani. Unachoma picha kwa jirani.
I don't care.
Siski. Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Bengtinga menisiti kamote.
Manzi yangu ye ni boxer. Anajua mbaka kumfu. Nimeshindwa kumtoka. Ye ni kichwa ngumu. Manzi yako anakaga mpole. Usifanye mini cheke. Baby face isi kuingize. Uni stima, uni nare. Juzi nilimwambia simtaki. Akaanza kisirani.
Nitajua, nitakunywa happy.
Nikamurudia, juu ya kupanik.
Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote. Kamote. Kamote.
DJ Perez in the mix.
Oh, I don't wanna live my life for you, live my life for you. All over the news, all over the news. Only God, I know the kind of thing I do, the kind of thing we do. When I thank God, I got the lead. Say God, no, I'm got the lead. Oluwa nae comforting me. When these people they come body me. When I thank God I got the lead. Say God no I'm got the lead. Oluwa nae comforting me. When these people they come body me. It's why I die sometimes. A little henny and ice. Kafiti kulu mama. Set you. Anything you sell is a market you. Try to they look from my aspect you. They love them at the handset you. Oh, me I know fi drag it shine. All you want I be my candy down. Me I know they try to connect the light. I just want Charlie boy day. Hey Charlie boy day. Man I thank God I got the lead. Say God no I'm got the lead. All you want I ain't comforting me. When these people they come body me. And I thank God I got the lead. Say God no, I'm got the lead. Oluwa na in comforting me. When these people they come body me. It's why I die sometimes.
Two pussy web on you.
DJ Perez on the ones and twos.
I know if you tire for your water like say I know do. So daily man I come down, man down for only you, yeah. Many man they try to whine you. I don't really mind, they just they whiny. Many gal they try to whine me. Baby no go whine them, just be whiny. Many man they try to whine you. I don't really mind, they just they whiny. Many guys they try to whine me. Baby no go mind them, just they whiny. So me say Jawa, Jawa. Look into my eyes, oh baby, Jawa. Will you be my wife, oh baby, Jawa. Baby, oh yeah, raga 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 for me, Jawa, Jawa. Look into my eyes, oh baby, Jawa. Will you be my wife, oh baby, Jawa. Baby, Jawa. My baby Jojo, my baby Jojo, Jojo.
mina zomana. Answer me, jo, chase me na. It be like you be my destiny na. This kind of love is no dissimilar. Amina, mutumia. Mola eko, mbote mina. No, 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 mi orika kirima. Sumo mi ge, baby, speak to me na. Many, many man, they try to whine you. I don't really mind, they just they whine. Oh, many, 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 many girl, you try to whine you. Baby, no go mind them, just be whine you. Many, many man, they try to whine you. But I don't really mind, they just they whine. Oh, many, 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 many girl, you try to whine you. Baby, no go mind them, just they whine you. Uso mi say, ciao. Jawa. Look into my eyes, oh baby, Jawa. Will you be my wife, oh baby, Jawa. Baby, oh yeah, raga, 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 baby, Jawa, Jawa. Look into my eyes, oh baby, Jawa. Will you be my wife, oh baby, Jawa. Baby, oh yeah, raga, 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 baby, Jawa. My baby, Jawa. My baby, Jawa. 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 My baby Jojo, my baby Jojo, Jojo.
Take it easy on the beat.
The international boy, DJ Perez.
She can never get enough of me. Your body high me like lean. When we do it, skin to skin. And as the rush they increase, I feel the drip in your V. Shorty say she feeling so. She grab my neck and she whisper please. Shorty give me that splash from my chest to my knees. In a bucket list, I give her number one. She need a bucket quick. And when we done, she feel me like a majesty. Grip, 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 grip. Round two, quick, quick, quick. Round three, the epilepsy. Next day we go do one for your place. Make sure that your daddy is known. Make sure that your mommy is known. Switch off that television. Netflix know what I came here for. Shawty better shut your door, cause I know one disturb neighbor. Shawty like it when I drill a hole. When I finish I go.
Problems for a minute, thank God for your life. I live true and honest to yourself, you should never lie. Usiku furu chome, rada safi bora tuko jingai. Put a smile on your face, haya maisha you only live once. Whichever the matter the case, nashukuru Mungu ana bless. Sisikize maneno ya watu takondae. Kuna kirungu, kirungu. Usikamate utawaita wazungu. Babu mkuna nazi, tachuta makishi nani, na msuli wake uko wazi. Mambo yote hadharani.
Ogogogogo, mtoto anadaka kulipa. Nonye lila wabete, tena kikata na imikiza.
Baby, aja mche saka.
My coco,
unavyo baby.
My coco,
unavyo yoga.
My coco,
Kibogoyo dada.
Watoto kama inainika wana Kukapa ndizi banana Nakapeleka kwa mama
Mama mama Dango
Kama kuku tokimisana Kanaibuka kanazama Kamuli kanabalana Lana lana lana
Kazote
Apa Mtoto anaraka Uri kipa Unyini
na wabeta
Tena kikata na ikikisa
Baby aje mbeche saka
My coco
Unavyo baby
My coco
Unavyo yoga
My coco
Heo aunyeshe
My
coco Mbeche saka
My coco
Unavyo baby
My coco
Unavyo yoga
Me not itch up and then a man arm like Roland Boss position son of boy can't try program me Rebel from day one Real bad girl son of boy can't try program me Me no need to a nation Autonomous can't try come program me Nani never go a war for me sit down in a 2020 slavery Shen Yang if you ma chat your business that a Too insecure that yours is a Watch your boom boom where you call that Your own things to fuck with What if him love beg your money to Can't pay rent and a bother yo Can't program me Nani never go a war for me Sit down in a 2020 slavery Me no know about you but me know about me No man can lick me Some girl love them man more than how them love them won't pick me The whole man Some of them happy sex girl must be mental Them a fuck fi credential You no want do the oral But to drop your moral fi keep man We have 24 girl me no care You don't touch me rear Me and me own big woman pass pick me stage Me never serious me when me under here So better you go on your waist Cause you can't tell me What fi do? What fi go? How fi dress? Me no papi show Me a the star so me a no fan of you Do what me wanna follow you Me nah itch up and then a man arm like Roland Boss position son of boy can't try program me Rebel from day one Real bad girl son of boy can't try program me Me no need to a nation Autonomous can't try come program me Nani never go a war for me sit down in a 2020
DJ Perez
so
in
nice
the
to
mix.
So nice to meet you, I'm fucking delighted. We gonna fuck till we wet like Poseidon. Smoking the loud make me high and excited. This is a party and Gaza invite. If you come here with a f*** release right now.
In a while enough things to talk about. I'ma tell about my new man. Same nigga from Waterhouse. No baby girl, that's a rumor. New man in my life. Send me ring finger, yeah. Turn white. But Shanley upgrade from side chick. Him send me to put him off your wife. Chen Torino on chop. What kind of can drive? M5 dropped up, red leather inside.
You're too light.
Swear him about 6'5. Mm-hmm. Big bull tattoo upon him right on weight.
But that's some like my man.
Oh, hey. Girl, where your man come from? New Kingston.
Which Kingston?
With the same damn nigga, I swear I didn't know that he was seeing you. Girl, we f***ing with the same damn nigga. Now what we gonna do? Cause in
fitted for the game, she not be test. I guess like bad mind from a distance. Like this sweet happy and I'm a pitas. Oh, Dogumi Misha, show you the confirm for your speaker. This time I call chopsticks for assistance. Show we the blow your mind, Afghanistan. Kilometers. I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. Them from the teacher. I don't take for the game, she not pitas. I decide bad mind from a distance. Not this sweet, I be all of my pitas. When you come, make I give you digits. When's the last time somebody did it like this? Juice. Too much, I saw me bomba clappers. That's why everybody hating on me like Chris. Kilometers. I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. People think I be journey, just come. Like I just got rich, like my money just come. Send them back to where they come from. For talking like the product of a torn condom. Southside, no come from in a care, my brother. One side, sit down for one chair, my brother. Come try, me will make you disappear, my brother. Long time it takes to reach here, my brother. Kilometers. I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. Them from the teacher. I don't take for the game, she not pitas. I decide bad mind from a distance. Not this sweet, I be all of my pitas.
International boy, DJ Perez.
Mivu jida pika umamai, yani wendo mauma. Mitambele wako Shanghai, I'm proud of you my woman. Nishoko pie, kwani endie, wa moyo opa mbio. Na kyo meki na mkia wa fagio.
Make a man wah 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 wah. Woman, why you do me la la like that? You make me sing na 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 na. She got that beauty come pa mama. Mapenza na weza kuchipua jangwani. Mapenza ya danganyi usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukaendani. Yaki kushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani. Au funguwe moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesare. Sina sera, sina agenda. Sina pakuenda, mtu ukipenda. Danger, naweza kusaga chuma kwa
kurenda. Mibu jidabika umamae, yani wende umauma. Itambili wako Shanghai, I'm proud of you my woman. Nisho kopie, waliye ndiye, wa moyo opa mbio. Na kyo mbeki na mkia wa fagio. Fagio, fagio.
Perez in the mix.
See you.
know the whistle don't fast.
Follow at DJ PEREZ254.